kitovu cha uzembe, mkulima usichague jembe, ukijikwa inuka na uteme. Hivyo yalivyo mapenzi, ukinekeza mawazo neza ukala sembe. Hivi unajua wanga hapyo kwa milembe, ukipendwa usiote mapembe, yazoe mapenzi. Don't be so emotional, don't take too personal. Sometimes I buy paper, it's all about the paper. Don't be so emotional, don't take too personal. You can try again later, you can find even better. Find your ways away,
find your ways away.
Pesa watamiliki wako weo watamiliki. Yazoe,
fanya yazoe, fanya yazoe. Mapenzi ya siku zoe, ya siku zoe.
Mapenzi ya yanadini wala kabila, mchezo itaji ya sira. Punguza tabia ya kuzila, ulichosu sawa na kila, kila, kila. Don't be so emotional, don't take too personal. Sometimes I buy paper, it's all about the paper. Don't be so emotional, don't take too personal. You can try again later, you can find even better. Find your ways away,
find your ways away.
Number one, it's called a musical. Take it easy, go slow.